Oh yeah, yeah, BK Tins,
Byway undi nafika, jipo ndi chozunda na jipeza. Byway undi nafika, dinafika, dinafika.
Hey, dinafika, jipo ndi chokata mira. Ndina kasochela bwezi pano ndi tamira. Chikundi chako chotata ndi uchi, unatandi chipulu mutso pa moyo wanga. Kaduwa kanga, tendele wanga, mpaka nakale iweyo ndi kuwala kwanga. My African queen, my perfect match, iweyo ndi ineyo mpaka na mpaka na ndi makondwa. Nazikonda maiwe ndi nagodwa, suku maza moyo ndiye ziku ngundi tata. Kakaka, paiwe ndi kukakamila, nganganga, paiweyo nda imanji.
Unkajedwe lanji, kubwela nziku langa, nikajedwe lanji, wangwa muna lilenji.
Maisuso che la baby na kudziwana nawe ndine wowina.
Ukati usekelele baby ina kundi memya iwe ndi ntondo. Ukati ujengetele baby ina ndina wina iwe ndi ntondo. Umandiveta bwino, umandiveta bwino, umandiveta bwino, umandiveta bwino.
Sana madziko likubeba, kubeza iwe baby yo ndikonda mobeba. Mwaiwe ndi mayamika kumwamba, kukala nkaziweyo si chintu so chawamba. Chikondi kuyambila mundima, maso paka mwapako zosovomeleza. Kondo sinongoneza, nkazo ndi maoleza, moto wa chikondi nakoleza. Ona zanga zose nakupata, iweso zako zoso nandipata. Ine ndi wako, iwe ndi wanga timamvana. Ndipo ndi makondo afundo ndina manga.
Mkajedwa bati, umwela ntikulanga. Mkajedwa bati, ukala bwenzi langa.
Maisuso chela baby na kudziwana nawe ndine wowina.
Ukati usekelele baby ine kundi memya iwe ni ntondo. Ukati ujengetele baby ine ndina wina iwe ni ntondo. Umandiveta bwino, umandiveta bwino, umandiveta bwino, umandiveta bwino, Ukati usekelele baby ine kundi memya iwe ni ntondo. Ukati ujengetele baby ine ndina wina iwe ni ntondo. Umandiveta bwino, umandiveta bwino,